nangu pinsange. Shi ine shishibe ine njikalila fie muli mwe Yesu nango pinsange ine shatine ni mwe mwai katilila umwe owandi ifili kuntanshi
ifili kuntanshi ine shishibe ine njikalila fie
Nangu pinsange,
nangu pinsange, ine shatine, ni mwe mwa ikatilila, umwe owandi.
Ifili kuntanshi, ine shishibe, ine njikalila fie, muli mwe Yesu. Nangu pinsange, ine shatine. Ni mwe mwa ikatilila umwe owandi ifili kuntanshi
ifili kuntanshi ine shishibe ine njikalila fie muli mwe Yesu
nangu pinsange
nangu pinsange ine shatine ni mwe mwa ikatilila umwe owandi
Kumona kasuba kalelo te kumakayandi nikuluselwenu mwe chibinda wa mweo ukupemo mwela walelo te kumakayandi nikuluselwenu mwe chibinda wa mweo ifili kuntashi
ifili kuntashi ine shishibe ine njikalila fie muli mwe Yesu
nangu pinsange
nangu pinsange ine shatine ni mwe mwa ikatilila umwe owandi
amalwele twalwele na banandi taba polele lelo ine nalipola ni mwe chibinda wa mweo Ama sanso twali mona banandi taba pusuike lelo ine nali pusukani mwe chibinda wa mweo ifili kuntanshi
ifili kuntanshi ine shishibe ine njikalila fie muli mwe Yesu
nangu pinsange
nangu pinsange ine shatine Ni mwe mwa ikatilila umwe owandi
Ati nangu pinsange Ati nangu pinsange Ndina maka, bambi na valuala Ndina kuno kuchalichi, nde imba no kushana Echo mfuile na mutotela, chibinda wabugumbo Teku makayani awe, ati ifili kuntanshi
Ifili kuntanshi, ine shishibe Ine njikalila fie Muli mwe Yesu
Nangu pinsange
Nangu pinsange Ine shatine Ni mwe mwa ikatilila Umwe owandi
Ngafilia mwambi katata Ngachibinda wana mashonse Efyo no mwe owandi waba Ngafilia
Ngafilia mwambi katata Ngachibinda wana mashonse Efyo no mwe owandi waba Mumindo yenu
Ngafilia mwambi katata Ngachibinda wana mashonse Efyo no mwe owandi waba Ngafilia
Ngafilia mwambi katata Ngachibinda wana mashonse Efyo no mwe owandi waba chibinda wanga mashonse Ezo no mweo wanji Waba mumigo
yenu Ufwayo we
Ufwayo
we
Uchitwe pa mweo wanji
Ufwayo we
Ufwayo wenu Uchitwe pa mweo wanji
Ufwayo we
Ufwayo wenu Uchitwe pa mweo wanji
Ufwayo we
Ufwayo wenu Uchitwe pa mweo wanji
Ishi inenshishibe inenjikali lafye
Remember where you got it from www.zambimusic.net